you le boy got the weed it. It's the kids, what up?
It's the kids, man.
Ah, boy. Huh? Shaski awengwa meko pasifa nangoja niji oni na mimi. Kwa yoduma unayo wapa nangoja basu nipe na mimi. Mara nasema uki wadumia we wanalewa kinuma. Kumbwa nalewa nelo budi lako kwenye wani vishona. Your body yo. Leteni nywe mbili mbili. Wami say, nileteni poteza akili. Wami say,
ukonde koto kasha ni kwaza. Mtoto kiumendo na jikaza. Mabazo mingi wame ni jaza. Nimona bora kujini waza. Wami say,
Yo body yo. Mbe una wapara.
Kadogo ila kana maboga papai. Jini ela nimesha mloga dadai. Tulewe ila kuchuma na mboga badai. Yo body language. Mradi mtaji yake kope ya macho. Ita toto konyeza toto legeza. Weta taelekeza ilipo meza.
Yo body yo. Mbe una wafara.